kinongona. Future yetu ndo ishajengeka, kwa mbali kama naiona. You're my one and only true love, cha verify when you know my takungangania baka mwisho. Wewe na mi, niwe na we baka kifo. Cheki faranga umeni wa sha. Kama ninazisha koleaga, kamoyo kangu umesha kateka. Usijinacha mipiki angu nitateseka. Ukiwa mbali natetereka, ubari ni unavyo niganya natetemeka. Nito wami ya sadaka, takufata kila kona. Kama gari dolisha waka, sijali atakinungona. Future yetu ndesha jengeka, kwa mbali kama naiona. My one and only true love, shall verify when you know my takungangania baka mwisho. Wewe na mi, niwe na we baka kifo.